exclusive from hotvibes.co.
Alpha, T-shirt, I see you. Cause all I tell my fans, Queen Fela, no Iconda.
Nimefaula kambiri, nimekula kuila ndine. Umanipe mpa baby, please don't give up on me. Pena ni matapwa na ni mwine. Pape fufulu fulu, umanipe mpa mami. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Na ni kuchinja ni za chinja for you. Please don't give up on me. Promise I will love you better. Na ni kuchinja ni za chinja for you. Please don't give up on me.
Nyuma kamba vili fonse ni kabwira watuka. Mavuto ya lianga ni pasa iwe kafukwa. Pressure, jine we ni kufa kamu stress. Yonse ushautana na mami stress. Muntu waliense penangu wa masova. Nchila zika pakisa penangu wa masova. Pati niri wili mkuchinja. Tika menda cheni kanga chove keka njinga. My mistakes yonse ni afake muright. Love life yatu tiicha eri right. Usi nifaka koma ningi na muma prayer. Chika choke chivanda cha upulea. Nisiba pena sinima nkala fair. Sima fikapo ye ni makupasa kea. Nifuno nkala na iwe paka na kuma petyo. Baiba leko bacha mafela bama zetyo.
Nimefaula kambiri, nimekula kuila ndine. Kuma nipempa baby, please don't give up on me. Pena ni matapwa na ni mwine. Pape fufulu fulu, kuma nipempa mami. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za chinja for you. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za chinja for you. Please don't give up on me.
Jenga maspana yose unilungise. Chosa na mutima na kupasa ka ubise. Na faula vambidi na fomela milandu. Na vandu vena teya basula mumazandu. Pati nili chefiti so na ipishamo. Mulungu njiazi vafene na kupitisamo. Fiki simini nkale personal person. Bonse vapisha ini personal lesson. Ufulemo mujamu na valika. Zeni umendemo mujamu na vulika. Tiambe new chapter. Jambo ya kutiala tichose patapta. Nisiba fapakisa famene ni kupempa. Vina viku kweze kila kocha pema tempa. Jine mundu wako nipange mwe ufunila. Kuti nizichita fintu mwene ufunila.
Nimefaula kambiri, nimekula kuila ndine. Kuma nipempa baby, please don't give up on me. Pena ni matapwa na ni mwine. Pape fufulu fulu, kuma nipempa mami. Please don't give up on me. I promise I will.